soundtrack.
Twende tubuni mbinu kwa usasa huu tulio nao. Tunaweza.
Awi. 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 Tunaanza
Tuko.
Aya, twende. Don't it touch. 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 Don't it touch.
Waimbishe hiyo don't touch asiguse. Mtoto atakuwa nayo kwamba maeneo haya nisiguswe.
Wenda kusema
don't touch.
Ukinigusa
mwambie.
Wenda kusema
acha.
Namwambia teacher
twende. Don't it touch. 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 Are we? Are we? Are we? Are we? Aya, twende.
What?
Aya, shika kichwa. Shika mabega. Chini kidogo. Onyeshe manjonjo. Twende. Atwende. Aya, twende.
Then
what? Aya, shika kichwa. Shika mabega. Chini kidogo. Onyeshe manjonjo. Twende. Atwende.
Then
don't it touch. Don't it touch. Don't it touch. Don't it touch.